wazee.
Muda unayoyoma
Saldido,
ngozi inabadilika. Nami nishampata wangu wa maisha. Oh, muda unayoyoma.
Mpenzi, ya watu ya sifanya tu wachani.
My daddy,
Kibonga, shut up and call my number. Nambie unanipenda wasikie. Tunavopendana milele daima.
Tuwe kama unapenda goodbye. Oh my lady. Tuwe kama unapenda goodbye.
Mimi sipendi hata kukumisi. Napenda tu kukukisi. Itakuwa nawe hata wakidis.
Cause you're my princess.
It's only you that I think of. You that I dream of. No other person.
Baby we kanyaga. Kama jaro uchafu we kanyaga. Fitina mikosi we kanyaga. Kanyaga mama. Wanaongoja tu wachane we kanyaga. Wanaomba mabaya we kanyaga. Wanaokesha kwa waganga we kanyaga. Kanyaga mama.
Wacha wangu baby baby Dolly, twende kwenye maji maji boti. Twende tukaogele waone mama. Mgonga unikumate. Wacha waone mama. Vige buzu kwa fitina. Wacha waone mama. Inawachoma baby. Choma sana. Inawachoma sheri. Mapenzi.
It's only you that I think of. You that I dream of. No other person. Baby we kanyaga. Kama jaro uchafu we kanyaga. Fitina mikosi we kanyaga.
Kanyaga mama.
Wanaongoja